Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala, Kampala Capital City Authority KCCA, kiweze okusimba ebidduka ku mabbali g'enguudo z'ekibuga mu kaweefube w'okutereeza entambula n'enkola y'emirimu mu masekkati g'ekibuga. Okutandika n'eleero okusimba ebidduka wakati w'enguudo bbiri, Kampala Road ne Jinja Road okutuuka ku bitale bya Kitigumu House, kuweereddwa ku njuyi zombi. Daniel Nwe Abine ayogerera KCCA ategeeza nti kino kikoleddwa olw'okumalawo omugotteko mu kibuga.
Wabula kuzi laini bili motoka sobole okutambula obulungi enjuyi zombi, nitutaddewo ebifo ebyenjawulo ebisobola okupakingibwamu emmotoka ezinaaba zivudde ku bifo bino ku bitundu by'enguudo ezebbiri. Ku Dwinton waliyo parking, Station Road emabega wa Nema tuyina, ku Nkuruma Road tuyina, ku Said Bale Road tuyina parking ez'obwannannyini, mu National Theatre mu bizimbe ebyenjawulo ebyetoolo dao awamu ni kalina ya parking eri ku Poto Avenue okumpi n'ekizimbe kya NSSF. Tulabyewo enjawulo ey'amaanyi okuva bwe twatandise enkola eno olunaku olwajjo, nga tusuubira nti omugotteko kugenda kukenderera ddala ku Kampala Road ne Jinja Road.
Daniel Nwe Abine ayogerera kitongole ki KCCA.